Music.
I'll be waiting for your love, já porque me acionquei. Moyo wangu shatobuka, get a feeling so pain. Najitahidi ntaba someday. I can't count how many times that you love me, even though I did it wrong, babe. Sina budi nitambaye kwenye lover. Baby, anytime nani vuruga night, tuna live kwa babe. I don't wanna turn away. Mbona sina beef na babe. I give you everything, my baby. Mbona unachanganya my brain. I don't wanna turn away. Mbona sina beef na babe. I give you everything, my baby. Mbona unachanganya my brain. Reaching to the top, me no way. Itakuwa ngumu kama campaign. Kichwa kimejaa ni mazonge. Kila tuwa moja napopiga mino naona tambo. Unapenda wenye ajira wenye vipato. Matatizo maneno una mipango. Kila kitu no way. I don't wanna turn away. Mbona sina beef no way. I give you everything, my baby. Mbona unachanganya my breath. I don't wanna turn away. Mbona sina beef no way. Give you everything, my baby. Mbona unachanganya my breath.
Ghana on the mix.